Oh yeah, oh yeah,
West Side
oh yeah,
Music
oh yeah.
Block.
Kusa kupuma baby ni fuman. Neve kovalika ni vaka na itumbang. Kuli ni mufumani yo yo kwa pilu. Musali ya niswanela mboni ya siloko. Neve auzama ya babanga tawena wakubuanga. Kona unive langi mpulu kozi waziba kuli nina nikale. Nina finali keni lumbela kuli waka. My boo boo boo, keni lumela kuli waka. Konikaya, anina kukuli bala my baby.
Dum tarara, dum tarara, dum tarara.
Konikaya, anina kukuli bala my baby.
Dum tarara,
kozi zoni ezelize kizengata. Kizengata, zoni ezelize kizengata, kizengata, zoni ezelize kizengata, kizengata. Ano vanga ni mali mama banulu yanga. Yo kuta chololo baba veliko kusine ani yanga. Ani nanga kunana kunana. Kuli ni fosi zeni mani, koku sina za kulwana. Neve auzama ya babanga tawena wakubuanga. Kona unive langi mpulu, kozi waziba kuli nina nikale. Nina finali, keni lumbela kuli waka. My boo boo boo, keni lumbela kuli waka. Konikaya, anina kukuli bala my baby.
Dum tarara, dum tarara.
Konikaya, anina kukuli bala my baby. Kozi zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata. Zoni ezelize kizengata, kizengata.
Kala luka muyunda I say MTS for life. One Steve Muko West Sakuvika Sax Boy.
Downloaded from westsidemusicblog.net.